Club.
Kimamba on the beat.
Kunde boy come number one. Hey, I don't need a mingi. Leo ni migundu wa utofauti kati ya raha na furaha. Do you know that? Hii dunia ina mambo. Eti kumbe kuna utofauti kati ya raha na furaha. Kale gariste, baby sikuoni. Eti nikajona nisha mvuoni. Utadhani na enjoy. Pombe zimeni chosha nivuhoi, yeah. Dunia ina siri. So kila anekulara moyoni mwake na furahe. Lord of mercy, nishagundua furaha yangu ni wewe. Ule nilipata raha ila nikagundua furaha yangu ni wewe. Kwa wengine nitajisumua furaha yangu ni wewe. Hata siku nikifa naomba unizike wewe. Amina wewe. Kwambie moyo wangu natamba nao. Na wasikutishie wengine wanaotaka wao. Ni lazima waishukie ikapo sio levo zao. Asubuhi tukigombana usiku ndo wapata nao. Kale gariste, baby sikuoni. Eti nikajona nisha mvuoni. Utadhani na enjoy. Mwambezi menichosha nivuhoi, yeah. Dunia ina siri. Sio kila unemoraba moyoni mwake na furahe. Lord of mercy, nishagundua furaha yangu ni wewe. Ule nilipata raha ila nikagundua furaha yangu ni wewe. Kwa wengine nitajisumua furaha yangu ni wewe. Hata siku nikifa naomba unizike wewe. Amina wewe, wewe. Yo yo. It's Kunde boy come number one. Bare saa Kunde music worldwide. Mamacita, te quiero chocar mi amore.